itswelopili kanye newoza metrics bahamba kanye kanye. Lena yindlela lesha yekufundza lesekela abafundzi kusukela ku grade 4 kuya ku grade 12. Kuphindze kube khona netinhlelo tekwesekela abatali kanye nabothishela nalokunye lokunyenti. Ungaphutselwa tinhlelo tetfu tetemfundo njalo ngeliviki emisakatweni lengu 13 ye SABC. Kuthola kabandi vakashela itswelopili kanye newoza metrics kulama websites tswelopili.org.za nobewozametrics.co.za. Lolhlelo lulethwa kuwe yi Department of Basic Education, National Education Collaboration Trust kanye ne SABC Education kanye nalabasebenzisana nabo.